amemshika Caroline, wamefunga ndoa. Bingu za maisha twaombea wawe na maisha mazuri,
maisha mazuri.
Baba yetu Tomo na mama Agnes wanafurahia kupata mkaza mwana, nao mama Ana nae baba Ubano wampakwa heri, nao wamewaridhia. Dennis na Caroline mumevuka daraja, musiwe na shaka, mweke Mola wenu mbele. Dada zako Dama Mili na kaka Gilbert wawashangilia wakiwatakia heri. Morning Carlos nae Lucy wanafurahia. Leo vigelegele shangwe nazo zivume. Dennis amepata ua lake Caroline, waje wote tangu na watakutamani. Chimba hema jimboni mikone masikani. Leo vigelegele shangwe nazo zivume. Dennis amepata ua lake Caroline, waage wote tangu na watakutamani. Chimba hema jimboni mikone masikani. Baba yetu Tomo na mama Agnes wanafurahia kupata mkaza mwana, nao mama Ana nae baba Ubano wampakwa heri, nao wamewaridhia. Dennis na Caroline mumevuka daraja, musiwe na shaka, mweke Mola wenu mbele. Dada zako Dama Mili na kaka Gilbert wawashangilia wakiwatakia heri. Morning Carlos nae Lucy wanafurahia. Leo vigelegele shangwe nazo zivume. Dennis amepata ua lake Caroline, waje wote tangu na watakutamani. Chimba hema jimboni mikone masikani. Leo vigelegele shangwe nazo zivume. Dennis amepata ua lake Caroline, waje wote tangu na watakutamani. Chimba hema jimboni mikone masikani. Caroline, waje wote wata kutamane chimbazi majimbone nikone masikane leo pige megele changwe na zoji ume denisi amepata uwala kekarola waage wote tangu na wata kutamane chimbazi majimbone nikone masikane